Eshaha yose ni hotuli Kavale tukanumu Mwana mule chatu chigale Timu kampari mpatichula Agenda 5 nakuha Jump by jump procedure Watakuwa siwe humula Timu kampari mpatichula Agenda 5 nakuha Jump by jump procedure Watakuwa siwe humula Commit in the city Tijilifanya tukainuka Commit in the city Make it in the city, put it in the city, sit at the la la. Put it in the city, we're gonna make it in the city. Nilikuja kwa sababu was wanted, umuchimbala umaze kumenya. Tiko na feminine popularity, 40 pocho tulukunjili. Eshaha yose ni hotuli, kavale tukanungu. Mwana mule chati chigale Siti hasola mkula musi zako Ticho mwena chito bali ho Come closer baby tubalumye ho A dance is perfect watali ho King of jazz naba kona ho Step on this step ulotoko That's why I say Boom it in the city Diji nifanya tukainuka Boom it in the city We gonna make it in the city
Already know Ufete MC Kapilo Uganda Arvin Uganda, Uganda. Okay.